Ngiyaphila, unjani?
Hayi, ngiyaphila nami baba. Ngiyabonga kakhulu ngethuba nje ngiphelona. Yes, unehogoba lokukhuluma naye from Soweto. Ngithengitha ngikuthinde nje babhlamini mayelana nodaba la esitholile ukuthi njengoba kuyokhethweni engazi ukuthi ubaba usafuna ukuphinde athathe isihlalo sobumongameli kwikhosathu.
So angiyiphenduli nje nhlobonhlobo leyo mbuzo yona neho.
Yebo baba.
Angazi selokhu ngaba khona. Angazi ngiwuphendule lowo mbuzo. Yeah, namanje ngeke bese ngibreaka into esengiyenzela iminyaka eminingi yokuthi ngingawuphenduli, ngeke ngiphendule nhlobonhlobo.
Kodwa yena ubaba yena odwa ubeyimisele vele ngokuthi njengoba
awuzwa baba, awuzwa ngithi angiwuphenduli nhlobonhlobo umbuzo onjalo.
Okay.
Ngakhuluma na noma yiphi journalist angikaze ngike ngibuze ukuphendule lowo mbuzo ngoba angiwuphenduli nje nhlobonhlobo.